radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro umutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni kiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima agasaro kabonetse.
Shaka gasaro kawe uzakabona maze rero shaka gasaro kawe uzakabona wiki kintege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe
turakira kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba bari basangiye se banyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefecture ya Byumba. Kalimba yaratuye I Kigali ku Kimihurura kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu uru yanje.
Karimbo yishwe na gisida y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanje ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari muwuhe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yarafite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina wabo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye wabuhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye mpibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego, yego.
Icyo gihe na papa wawe bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba Evariste yitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho ari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uva wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka uje mu kiganiro gasoro ka bw'ubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatumye ako kandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mburu buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba hari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nk'uko bimbwira ariko Kigingi namushikiwe boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari ntabwo ndamakuru rwose
aba bana ntabwo umusaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo wibuka
yarabazanaga ubwo urumva niwe nabazanaga cyane ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga naribaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evarisa akora Kigali atuye Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gapapisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga hi wabo
aho kwabizagwira Kimihurura bose bari batuye hafa
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanje muri macya bushaka ni batatu basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntago tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibo nzi
nibuzi
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyampunga Nyampunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse nibimanimanye bakaba bakiriho bakaba baraho ngaho Kigali bakaba bari mu ntari yariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasarukaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancila rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste nukukomeza ugategereza wizeye mwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Karisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze ikisangani muri Kongo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Karisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro cyangwa mufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki babi bagukana muri Congo Brazzaville yire mu Kisangani no kwatandukane kwiye tugaruka mu Rwanda ho bakomeza ngo bajya muri Congo Brazzaville bagezeyo mu bashobora kuba barabaye mu nkambi ya Kintere niko amakuru yangeze ambwira ariko bashiki banjye bo baza gushaka abagabo mu baturanyi aho ngaho icyo gihe rero sinongeye kumenya amakuru yabo ngiye kumenya yo 15 yabwiwe n'umuntu nari mpawe nimero n'umuntu wo muri Chamisha ndi gukira impunzi n'ibizana mu Rwanda mpamagara umuntu uri Congo Brazzaville ko baba barakafite ajya kumfasha arafasha ajya muri iyo nkambi ya Kintere asanga umukecuru ngo hari arambwira rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nibwo zagusanga amasaka nibwo zamujyana waba wahoze mutuye iwanyu ati ibyo nibyaho tubwire aho tuzamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asange nkambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse iyo ngiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenya hano yagiye kuko ntabwo nzabashiki baba ariko ukomeza ubahiriza amakuru wabaza ku ijwi ry'Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabashije kubabona none ubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafitiye sinakongera kumenya amakuru yabo
none mama wawe yitwa nde uvuga ko ari mu nkambi ya Kintere
yitwa Nyirabikari
Marigarita Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamba segiteri Mukuge na Sterile Mukuge
hanyuma bashiki bawe bitwa bande
mushiki wanjye umurikira yitwa Pape Chantal umuhererezi we yitwa Umutesi Mediatrice
abakubwiye ko bashatse hafi iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye
ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa nkuko bashatse abagabo atazi izina rye by'aho hantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo bamubwiye ko yagiye gusura amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo
Kalisa Kalisiti papa wawe mwari kumwe mugeze ikisangane na mama wawe na bashiki wawe wowe na papa wawe muragaruka papa wawe yitwa nde
papa wawe yitwa Karenzi Ben yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyina ari Mukuge
komera nongere ngaruke kuri mama wawe wambwiye ko yitwa Marigarita Nyirabikari kwa makuru ufitiye igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere wumva cyane ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko nguwo arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaka turushya reka nibwire yuko arimo kumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda
icyo namubwira bari kunyumva namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite kuko twagiye turabana twafite abana batanu noneho we mu gutandukana agumana na babiri ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari bose baraho bameze neza bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo iyo nana ndi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaga mu rungu yaraje na warahari atuye muhanga ameze neza nta kibazo bose ni mani mbari kunyumva ndamwinginze rwose yagerageza kuryo ki atube uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane 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 kandi twese turahari twese abana twese turahari
fite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru avuga ati mfite abana n'abuzukuru hano ariko kundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru ubwo rero muzahura nzasaba cyane ngerageze kugira ngo bahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagera icyo umugeraho hari nabashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva
iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda ni mushiki wanjye ugurikira ngo amuntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buruko mbigenza nyine kuko kandi nkumva birambabaje kuko numva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo nkabiganiraga umubabaro mu mutasi niba uzuba mu mwijwi ryo ngo kagihumeka koko kwa hari na Mediatrice mutoya rero nawe ndamukunda cyane mu mwerezo wacu pe kwese kwishimira ndakubona nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwose kimwe n'abashiki banje mushya yo nanga mutoni na Beata bose batabakunguye bahabunze tikarisa kugira ngo giye gushaka kutatubwira amakuru bageze buri munsi babanishuza ariko nyizere buri n'uko bashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kunyuma
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku ijwi ry'Amerika
iyo 15 maze kubabwira ko nyagiye kuza bafashe nkaho ndi kubabeshya ati ko tubwiye ko nagiye kuza igeze he byagenze gute rwose telefoni narayitakaje ntariko ndacyashakisha uburyo kinabageraho ngo nkamenya uko amakuru yabo kise wakomeje gushakisha ku ijwi ry'Amerika ariko ndi kiwahagira mu gasaro kaburaga naho kareba yuko bagufasha kumenya aho hantu mama tukamubona buri muri buri munsi baba bambaza bigeze he bigeze he bigeze he uyu munsi ndabona nawo ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari ya mbere kugira ngo bitambutse nawe bagere babone ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye atarahari kumva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka makuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimiye cyane kuba warategereje wizeye ukaze mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane ndagushimiye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bamire Yvonne Munyana tuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari kabirira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kampire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro ka buraga no gushakisha umuryango wanje naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari batuye igikondo ubwo genocide yabaye nyine babi igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha nibandi rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanje witwa Kamire Kararise na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kampire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiriye basubiza Croix Rouge bari bandi yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kukurumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari bato yabasubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babeshye babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo umvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo Ivukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
uwo nguwo ni Kampire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuva bakubwira yuko Kambira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari muhe mwaka bakubwira ko yashatse umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari muhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 94 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 94 ari nawe Kamire Kararisa yabazi njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatire
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwaho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ngo nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo banki Beneri ni banki nkuru y'igihugu yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bahifuzaga
byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutega amatwi kuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkumve kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaru tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Igikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko hitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwera Nkore umudugudu nago mwibuka
Bwera Nkore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya makuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu kimba apfanaga ikina mama wawe apfanaga ikina papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yarafunze ubwo mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubanda na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose nago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo byigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezaho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera
hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa perezida wa Repubulika Paul Kagame uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje wigeze utekereza kuzagenda ugatera gatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura
nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane marume yageze harafungurwa afunguwe nawe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho wakwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije ku bw'amahirwe y'Imana tubona birakize ubwo rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agiye kumurega no gupfa azapfa ubwo rero twaravuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka
none se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze ayo mahoro ku mutima wifuje kugira uteyakura mu bintu ukayakura mu bantu ubu ngubu tuvugana urayafite numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yahumekaga nkamwumva uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite uwo mufasha ufite abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamugani udagomba kubigwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo
nakwiyubatsemo kuko naravuze nti cyatumye dusigara hari impamvu twakurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera kuko ngurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntago umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura
papa wawe yitwaga nde
ntago muzi ntago nigeze menya amazina ye ntago muzi nta nubwo nzirengero rye sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye
nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho
nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera
none munyana niba Kampire akumva muri kano kanya uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu gasaro ka Buraga niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo mubwire icyakuzinduye niki wifuza kumubwira
icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa niba nyumva icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho turahari turi babiri njyewe nubwo atanzi ariko ndahari ndiho na mukuru wanjye Kavatiri na warahari twese twagize amahirwe turiga turarangiza mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona icy'ingenzi nuko twakongera tukabonana tukubaka umuryango mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga murakoze
urakoze nawe kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga Yvonne munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga gira amahoro y'Imana
murakoze
Agasaro Kaburaga
turacyari mu mwaka w'1990 nine mu nkambi yarahitwa Njiapanda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 umuhungu we Yosefu Sibomana aracyamushaka Sibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yagiye gushaka ahantu umuti hanyuma nzongera kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse mwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twaramubuze
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe n'abakuru bawe wanganaga iki cyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda yakibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye gase ibintu bitamaro zera namuze turi mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi uko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntagira umuntu bajyana ngo amube hafi
yirasanzwe n'undi ajya kushaka kagaruka twumvise ko naginda ari bwo njyaga ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi nkambi hafa ho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafa ho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri zo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira muti mudufashe
nagiye nditwashakisha hose mu nkambi aho Benako muzuhura hose turanira Japanda hose birani turamubura
hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda
dutaha mu Rwanda kitwara hebyi
mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugana uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe rekanje no kwijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
kose mwaturangisha aramutse abonetse rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararongora urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki izo nzira wazinyuze mu bute z'ubuzima
izo nzira nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama singize muhamba singize mushingura singize mwana n'umurambo we no kuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko abataza aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasero kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Sibomana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Iki namubwira, niba nyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Batanzania, iki namubwira nuko rwose yamenya ko nkiriho. Nitwa Sibomana Joseph mwene Minani, papa Minani niwe wari umugabo we, ariko yitabye Imana, ariko twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose, tukanezerwa, ndetse twashaka n'icyangombwa cya Tanzania kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Sibomana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubinjije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, mu gihe cya Jenoside. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se. Barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka itanu, ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Ratifa ni washa aka Uwimana atuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jali, akagari kagateko mu dugudu wa Byimana. Arashakisha ukize baraza Ratifa ni murumuna we.
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ni yabanje kujya cyumva, nanjye ndacyumva, numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Ratifa.
Mwatandukanye mute rero?
Uko mbyibuka nari muto, umubyeyi wacu ariwe mama yari yapfuye muri Jenoside. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya Jenoside, twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye i Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubu ngubu basigaye bayita Pele Stadium, munsi hepfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero marume yaje kumufata aramujyana muri Arufeli nayo kwa Gisimba, kuko twese twari bato, babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikintera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, numvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntago bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde bakubwiye yuko yitabye Imana?
Nuwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka itanu. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Ruferina yari arimo kandi ntabwo kiri kure cyari nkiri Nyamirambo, naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu waruvuze uti munumuna wanjye Ratify bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira, ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza?
Nta kintu kigeze kiba.
Orufena kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe?
Icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yagakorana n'abazungu mbere ya Jenoside. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse. butifashije ariko kandi nanone butaburi cyo kurya.
Icyo nshaka kumva no impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba w'ugasigara kucyo we batakujyanye.
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba kuri liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufrina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi rabareri barera neza. Ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akagiburayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakirerwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba yarashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi. Nta kabuza tuzabimenya niba kiriho, nabyo kandi tuzabimenya ahari tuzahamenya. Yabi ari burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka 5 mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho. Uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuze uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakuze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana. None nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngariko iyo umuntu apfuye kuko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza ahambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubona ubuzima burahindutse?
Mbona ubuzima burahindutse. Urumva se nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriyo ngewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko nje naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye. Kugira ngo ntekereze nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntago najyaga niyumvamo nk'aho ari umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumva mu bumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kukwiyumvamo icyizere, none nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibyo ukwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiriyo cyabaye, kandi wari ufite imyaka 5 gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ukabona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho murumuna wawe ari kugira ngo baguhe n'akarabu hashyire uvuga uti ndamuvandimwe. Ibyo byose utekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru, ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira. Ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Urufe nawe kwa Gisima abayiyoboye turakundana turababaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho. Tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe. Josiane wewe bakwita Fifi witwa Uwimana, ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Nabyo ni bimwe nimwe mu nzira yo guturukwa, nimwe mu nzira yo gukira kuvuga uwawe ukamvuga kwari, ukamvuga ibigwi, ukamvuga ubuzima, nabyo bituma umuntu akira ku mutima. Nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibahe umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo, mukabatega amatwi, mukabasubiza neza. No kuri Imana yo mwijuru ibahe umugisha kandi izabaye nijuru.
Urakoze cyane, nawe tuzarisangire.
Amen.
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Turacyari mu Rwanda mu mwaka w'1994 i Nyarusange mu Ruhango. Umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Kongo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka. Musaza we Ismail Sekanabu aramushaka tuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, umudugudu wa Rubuye.
Nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94.
Yego.
Natekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa.
None se niki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville? Hari amakuru asobanutse umufiteho?
Yego, hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Kongo Kinshasa abandi bamubona Kongo Brazzaville. Aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya, ariko niho bamuheruka.
None se Ismail, muri 94 mwari mutuye?
Twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange.
Inyarusange ni hehe? Ruhango ko yari nini? Inyarusange ni hepfo y'iki? Ni ruguru y'iki? Ni hafi ya Trafic Polo se? Ni hehe Inyarusange ni hehe?
Twatambikaga kuri Trafic Polo. Ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Kamanayo n'umugabo witwa Gerefie, ni ku isoko ry'amatungo. Neza, twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene, hari munsi ya superfecture ya Ruhango. Iryo soko ni ku migunguzi, iryo soko rigizwe n'imigunguzi. Ahabanza habaga ari ihene n'intama, ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka. Ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi.
Iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda?
Haruguru y'umuhanda neza. Kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo. Wazanaga inkoko n'ihene, hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona, babaga bahitaga baza mu rugo. Neza, ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuriya wabaga ugura inkoko yarasakuza gukabyumva ari mu rugo.
None uyu mushiki wa ushakisha yitwa nde?
Yitwa Saidati.
Irindi zina rye?
Mukamana Saidati.
Muri 94 yari umukobwa, yari umugore, hari umwana yari afite?
Yari umukobwa.
Nta
mwana yarafite yarakira umukobwa.
Yarafite nk'imyaka ingahe?
Yavutse muri 77. Gurumba yarafite imyaka 17.
Umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye, wari uzwi n'ubuzwi, wambwira yenda ukavuga uti hari waruhari bitwa Harufani, hari waruhari bitwa Kanaka, uhazi ninde wavuga uti twari duturanye twe twegeranye?
Umuntu twari twegeranye ni Gerefiye. Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye, na n'ubu arahari. We yamwibuka.
Yamwibuka.
Yamwibuka pe.
None ninde waguhaye?
Akaba n'umumama witwa Mama Shushu.
Mama Shushu.
Yego, nawe yamwibuka. Nawe arahari kandi na n'ubu. Hakaba abana ba Cumbe bose arabazi, barahari bose. Nubwo Cumbe yapfuye.
Yego.
Rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye, ngo mama akarongorwa, ariko bose barahari ababyeyi banjye.
Bari bamuhaye amakuru atariyo.
Bari bamuhaye amakuru atariyo muri ibyo bihe nyine. Urumva mama yitwaga Umututsi, papa yitwa Umuhutu. Bakamubwira rero ko papa yishwe n'inkotanyi, bagahita arongorwa n'abatutsi bene wabo. Ariko nta makuru atariyo bamuhaye.
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville? We yakubwiraga yafitiye gihamya ya haraho yamubonye agataha wakamusiga akavuga ati musize inyuma, ndazi neza aho ari.
N'ubu tuvugana hari aba ba Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka. Nibo umuntu yampaye nimero ye yabo, rwose ndabavugisha, turaziranye, baranzi nanjye ndabazi. Bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda, ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse. Naho bamuheruka. Undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa, yarapfuye, yarahungutse, ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuhamenye.
Nicyo nari ngiye kukubaza, icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa. Hari amakomine menshi, ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi. Nta ni komine nimwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase aringafura? Nta kibigeze bakubwira?
Nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine.
Abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville, muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville, bari Kintere?
Ntago nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze. Umpaye chance nazagerageza kubavugisha, umva ko bampa iyo adresse.
Kandi byiza ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru, kandi buno nto bazarusha
ikibazo cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho. Nk'ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho, no guhamagara bisanzwe bidakunda. Nibyo nimero barayikuyeho, niba barayihinduye simbizi.
None Saidati Mukamana nibakumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho, hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe?
Yego barahari.
Bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema. Saidati yarandutaga nje mukurikira. Mushimiyimana Rehema nkurikira ariho. Kikabahizi Abudu nawe arahari ukurikira Rehema. Na Dukunde Zahara ariho. Uko dukurikirana twese turahari. Na papa Byumvore Kasima arahari witwa Ganastazi, na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari. Batuye rwose Nyarusange aho twari dutuye ku migongo z'isoko, aho twari dutuye.
None rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa, yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville, se aho ariho hose yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika tugera henshi, tugera kure, barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse musaza wanjye, arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye. None rero Ismail niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye? Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhageraho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Ya kwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye niyo ngiyo nubwo nge yambipa nimero yose yo hanze imbipye mpamagara nikanga ko ariwe.
Oh. Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera aka vugana n'umuryango we mukamenya makuru yewe niba arashatse yarabyaye namwe mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru n'ikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi dukurije amahoro y'Imana.
Denise, nanjye ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize, Imana iguhe umugisha, ndishimye.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Nawe urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi ntihano kirangiriye. Mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 00127273463 nongere nyisubiremo 00127273463 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ritukorera umurimo wo kuduhuza nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko nako muba mutagize imana iguha umugisha nishimye.